Jo Hibrania 12. Emomiyo ka koro oganda mang'ongo mar joneno opie molworwa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting' duto kod richo madwodowa, kendo waringuru matek, kwanano ni ng'wech moseketwae. Nyaka wachom wang'wa kuom Yesu ma jatendwa e yor yie, achakruok nyaka giko. Ne oyie tho e msalaba, kochayo wichkuot mar tho ma kamano, nikech mor mane obiro yudo achien. To koro osebet piny e bat korachwich mar kom duong' mar Nyasaye. Parieuru jal mane odhil gi sigu mager mane joricho nigo kode, mondo un bende kik uol kendo chunyu kik a. E lweny mukedoe gi richo, pok ukedoe nyaka jomoko kuom wuotho. Koso wiu osewil gi weche muma ma Nyasaye jiwougo, kowuoyo kodu kaka nyithinde niya.
Wuoda, kik icha kum ma Ruoth Nyasaye kumigo, kata kik chunyi nyosre ka okweri, nikech ng'ama Ruoth ohero ema okumo. Adier, yawuote duto moyiego ema ochwado.
Nyaka ubed modhil nikech un joma ipuonjo, nimar chandruok unyiso ni Nyasaye okawo mana ka yawuote. Koso bende nitie wuoyi moro ma wuon ok kum? Ka Nyasaye ok kumu kaka okumo yawuote duto, to mano nyiso ni ok un yawuote hie, to un mana kimirwa. To bende wuonewa mag pinyni ne kumowa, kendo ne wamiyogi luor kaka owinjore. To koro wuonwa mar chuny dwa mi luor malich machal nadi mondo wayud ngima? Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok jomaler, mana kaka en bende oler. E sami kumo e ng'ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenre mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago lemo mokwe, tiende ni ngima maler. Emomiyo jing'uru bedeu mobengore kod chongeu monyosore. Losuru yore muluwo ochikre tir, eka tiendeu malit ok nowil, to nochangi. Temuru mondo ubed gi kwe kod ji duto, kendo bedru gi ngima maler, nikech ka ng'ato ok ler, to ok none Ruoth. Ritreuru mondo une ni onge ng'ato kuomu molal, kendo oweyo ng'uono mar Nyasaye. Bende kik sigu moro bed e kindu manyalo kelo chandruok miketh ji mang'eny. Ritreuru mondo kik ng'ato kuomu bed ng'ama terore, kata ng'ama ok oluoro Nyasaye ka Esau, mane ong'iyo duong'ne mar nyuol mana ni mondo ochiem dichiel kende. Ung'eyo ni bang'e, kane odwaro mondo wuon mare ogwedhe gi gweth ma wuowi makayo onego yudi, to ne okwere, nikech ne ok onyal yudo yo molokogo gima nosetimo, kata obedo ni ne odwaro yo madolokego gi pi wang' kamano. Un ok uchal gi Jo-Israel machon, ok uchung' e nyim gima unyalo mulo, kaka ne gichung' e nyim Got Sinai, kama mach kaknie, gi mudho mandiwa kod ong'weng'o, gi kalausi mager, gi koko mar tung' maywak, kod duol malich. Joma ne owinjo duolno nokwayo ni mondo owegi kik gichak giwinje kendo. Luoro nomakogi nikech chik mane omigi ni, kata mana leko gere e godno to nyaka go gi kite, mitho. Gima ne ginenono ne lich mokadho, omiyo Musa nowacho niya,
"Luoro maka, kenda tetni."
Oyo, un uchung' e nyim Got Sayun, dala mar Nyasaye mangima, ma en Jerusalem manie polo, kendo uchung' e nyim malaika gana gi gana. Unie nyim chokruok ma galamoro mar nyithind Nyasaye. En chokruok mar nyithind Nyasaye makayo, ma nyinggi ondiki e polo. Uchung' e nyim Nyasaye ma jang'ad bura ni ji duto, kendo e nyim chuny jomabeyo ma Nyasaye osemiyo doko jomakare. Usebiro ir Yesu, jagach mosekelo winjruok manyien, marembe mokir nyiso wach maber moloyo wach manie remb Habil onyiso. Ritreuru mondo kik utamru winjo duond jal ma wuoyo kodu. Joma notamre winjo duond Musa kane Nyasaye omiyo wuoyo gi ji e piny, ne ok otony. Wan to dwatony nadi ka watamre winjo jal ma wuoyo kodwa gi e polo? Adier, duonde noyiengo piny e ndalono, to koro osesingore niya,
"Pod abiro yiengo piny nyadichiel kendo." To piny kende ema biro yiengo, to koda ka polo bende abiro yiengo.
To wach ma wacho ni pod nyadichiel kendo nyisowa ni ibiro golo gik ma yiengni, tiende ni gik moko mosechwe, mondo gik ma ok yiengni ema odong osiki. Emomiyo wagouru erokamano ni Nyasaye, nikech wan wang'o piny manyien ma ok nyal yiengni. Walameuru kaka owinjore, ka wamiye duong' kod luor, nikech Nyasachwa en mach matieko gik mowang'o duto.